Aloha, aloha, aia ia oko, a paua. A uiho kākou i ke ia po anuai, aloha no.